tunulira tonduza tinulyachi bira tunulira tonduza nga tinulirachi muziki yesanyo lyange muziki bwebulamu bwange choka siswala nze kukikugamba ndi mudongo kuba siri omunze ka ensi yona banyumirwa muziki omuto omukulu n'omukadde kumacha emisana n'amatumbi muziki gwawakana oli mulogo gwawakana oli musezi tuvire music is so sweet music is so nice music is so sweet makes me feel so nice
so nice.